ehlule manje ukuyifihla. Into yalothando lwenisi nehlule manje ukuyifihla. Awubheke isivelo bani. Into yalothando lwenisi nehlule manje ukuyifihla. Into yalomjolo wenisi nehlule manje ukuyifihla. Awubheke isivelo bani. Nasempumalanga la jikele emva kwendlu nayo khokhasa. Nasemlazi naphumalande la nayo khokhasa. Shaya ngathi angiboni kodwa into encane ukuthi
ufihliwe ngayo vele.
Kodwa into encane ukuthi angithi ngasho
ufihliwe ngayo vele.
Then I'm traveling at the news.
I don't confess you under your veil.
I ain't swanna na manga.
I don't confess you under your veil.
Unkulu unkulu is pamba no nga.
I'm
eating nga. Nehlule manje ukuyifihla. Into yalothando lwenisi nehlule manje ukuyifihla. Awubheke isivelo bani. Into yalothando lwenisi nehlule manje ukuyifihla. Into yalomjolo wenisi nehlule manje ukuyifihla. Awubheke isivelo bani. Nasempumalanga la jikele emva kwendlu nayo khokhasa. Nasemlazi naphumalande la nayo khokhasa. Shaya ngathi angiboni. Mina ngalinga inhliziyo yami ngeqiniso kanti uganga ngami.
I'm gonna
confess you
under your veil.
Then I'm gonna let the news.
I'm gonna confess you under your veil.